mwaramutse neza dususuruke shuti za dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
wanyita mwene karori abandi mu rwanda i kigali nkaba ntashya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzehe wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutwite witwa dukunda kwita ruhu rw'inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook ntarondoye amazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare aba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korali Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric bagiriye ubusa ndamukunda cyane nawe kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi bagira ubusungu ubundi bwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Thank you. ashugamami ari nawa kubuzi ningu vitoshano nijojo serie kana wisieze ubukungu bisi gara unga wanye dora mafaranga ya taya gachiro ubunara jano roho kisoko agachuri
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adress radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma nkunda yego ndaho ndakomeye nawe se n'amahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu y'Epfo. Ndasuhuza ababyeyi banje abarimu dukorana kuri Ecole Primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi nkunda ndetse namwe banyamakuru mwese. Indirimbo ni Mwana wa Damu ya Orchestre Impala. Nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa Niki watanze kandi ntabwo ari ya Orchestre Impala ahubwo ni ya Chorale abagenzi y'Abadventiste bo ku Muhima I Kigali mu Rwanda. Niki watanze.
Yeah.
Ruche ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Amerika k'Imana Kigali ku Kicukiro. Usuhuza umuryango wanjye uri Muhanga, usuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo n'inshuti wanjye witwa Sengaga Emi uri Gikondo mu bamera akaririmbo. Noneho
kitwa ngo iki?
Cyakwa umusaraba wa Jay Polly. Murakoze cyane.
Nawe urakoze cyane, umunsi mwiza.
Yego namwe.
Bobo Prande Beat.
I'm coming home.
Umukambwe bad drama, the man barabizi, the man
narabigoye
cyane. Marina urabizi, mana shimwe kwica amahoro kuvange. Shalom shalom, abadapfuye barabona na amina amin. Nkuko bidahira bose ukiri washimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero, umwanzi Yesu yatatumiraza n'umunabi mu nzi wanjye nta rwango. Intonganya zivuga nasubije Jayipari w'umusani ahinduka umunyabyaha atyo. Itariki nimva ku mutima, iyo minsi yaranzwe n'amarira, abakunzi batatamba cyane, abanzi bari kwicupa. Amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti, bambwiye bati yagiye kera kuza. Bati niba ari kabaka nasimbuke pande dati, bati niba ari umutari nakipingu tweme. Amagambo si ukuyavuga, bacika ururondogoro. Inkuru yari je kuvuga TV na radio, abavuga batanzi bati nava umwe n'umugome, abanzi neza bati ni manuka si uko ari. Mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa, kirwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa.
amakanzu batikabaka kukurekura n'ibishoboka abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizi nyizafite ko nta kiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo nsanuri kurota nkanuye sindi umugabo ndashona ntinakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupapa w'uburakari busa vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi n'abandi sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeye nihashima imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba metre ni yale yacu bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukorozaga
Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki adresse yacu ni radio yacu @ gmail akadomo com na facebook ni voa radio yacu dusoreze ku butumwa bwa Dusengimana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabakunda Dusengimana we natwe turagukunda pe urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprien Rugamba ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose murakoze Dusengimana Jean de Dieu na urakoze nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Oh. Nipe mapenzi mangu, mapenzi mangu, nipe mapenzi mangu.